Omukulembeze w'eggwanga Jenerali Kaguta Museveni yeweredde nga bw'agenda okukangavvula abakenuzi n'abalyake Sakabalabbayi. Ekiremesezza bannayuganda okufuna obuweereza obulungi nga kigootaanyiza n'enkulaakulana. Mu kwogerako okusookedde ddala, oluvannyuma lw'okulangirirwa nti yawangudde obukulembeze bw'eggwanga wali mu maka agasangibwa e Rwakitura, ategeezezza nti enguzi kye kimu ku bulabe bwa Uganda obusinze okulemesa enkulaakulana wamu n'okuttattana empeereza za gavumenti eri bannayuganda. Mu kwogerako era asuubizza nti mu kisanja kino eky'omusanvu agenda kwongera amaanyi mu kutumbula ebyobulamu, ebyenjigiriza n'ebirala, bannayuganda babeere n'ensi amata obuta.
Immunization is doing well, but the problem is with the drugs in the hospital. You, the elected leaders, you must monitor this program in your area, because all these things are happening in portions of Uganda, parishes, sub-counties, in your constituency. You must monitor the drugs in the hospital. What is the problem? Are they being stolen, or are they not enough? If it is a problem, then bring it up and we deal with it. What is the problem? Then corruption. This corruption annoys people. They get so annoyed. Find out from our 18 million, the 18 million who the party, how many of them are annoyed and why.
Omukulembeze w'eggwanga era yeweze okukangavvula abakulembeze abalondeddwa mu kisanja kino abanaalemererwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe, nga muno mwe muli ab'ebitongole ebiramuzi okutuusa obwenkanya eri abantu, naddala ku nsonga z'ettaka, empeereza z'amazzi, enguudo ennungi, kubanga bino abalonzi bye beetaaga.
Some of the other roads, when they are still new, they are very good. Like the roads in Karamoja, the roads in Nyoro, those are very good. But they must be maintained all the time. I'll be very harsh in this kind of new people. God forgive me. Then the issue of water. I'm glad many villages have safe water now, but we are going to have more, all the villages getting safe water, Naikondo and so on, or piped water, but also water for production, irrigation, jobs. Jobs, not government jobs, but